This is the African music mix on the Voice of America.
I dare, how far now? How you did? What you in the top now?
Leave with that the top alone.
Wait, give me chop now,
Give now.
See, man, I no give up. My boss.
Wait, see. You chop everything for him.
Chop and
chop and die.
Chop your own, plus my own, put their own. I know that thing where they this country. Most of the rich men do they selfish. If you said be that kind person, chop alone, you go die alone. This Nigeria for done better. If on a chop remain for others, this now why would they tell you today? Say chop and chop now, nah, him be the best thing.
Chop alone,
oh.
There is no tastier recipe around the African Music Mix on VOA.
Oh, yeah.
Let your fingers do the working and your email does the talking. Send us an email from wherever you are to just where we are in our studios in Washington, D.C. Email us at africanmusicmix@voanews.com. African Music Mix is one word at voanews.com. We can't wait to hear from you at the African Music Mix on the Voice of America.
And now another song reflecting the views of the African Music Mix on the Voice of America.
Me, piano and the cabbage. Ash, come on, top of the water. A man took a dewa when you pay a nigga. If you want me, a man took a look at the ring, let me take me to the end of my day. So, you need to buy it. You feel it easy. Am I big money? Yes, you see. Coco, I didn't see the other day. All of the ages, I want to see my jacket here. Baba, how about the year? Oh, I want to say, Kala, oh, I want to say.
Positive that the best things in life are free. Just tune your dial to the African Music Mix on the Voice of America.
Kiwaza kilichotokea, nikawaza yule ni mtu jini ametokea. Wote mbali uchabe wendi kwa mentali na rode na njini na puti za mentali na kuwa shwari na beba dumbesa na katisa samole menu mala kwa gafla peli yangu na pati yota matu oh na pata gadabu mala ningi spende galeo na ifata gari kuwanza kupaka mala na hema juju nijude mlembo
maskini pole sana mzigo mbona mzito kweli utafika na usalama
na saba samu oh nimesha toya mama nana mshukuru mwenyezi mungu kwani hii ni kama kadama anakuwa mnyonge anangata kucha na ntazama anaanza kulia anatoa leso anainama na mwambia bibie ni mara pili tunaonana na sidani kama ni mbaje ibwapo tutafahamiana
naitwa Vicky na miaka 22 ni mtoto wa pekee kwenye familia ya Tito Jiri
oh naitwa Jay ukiniita fara haukosei na naishi kwa nguvu za macho siku zenyewe zisogei alishuka toka garini na kusema
jina kupenda
akaruka kwangu mdomoni na kuanza kupata tenda nilichomoka kwake na kuanza kurudi nyuma
tafadhali penzi Jay jamani nione huruma acha kubeba mizigo pana nani kwa le mchuma sana kazi bichi kwangu upepo na povuma
sikiliza Vicky napenda tuwe marafiki lakini haki yako utakii kuwa na mtu wa dhiki hata wazazi wako naamini hawatafiki tajiri na tajiri maskini sitaaminiki nafuta kiboko mazio ili sishushe adhi yako mimi sistahili hata kuwa kitakazi wako
tafadhali Jay usamke maneno hayo naomba unielewe haya machache nasemayo hadi huu wakati mimi nimekupenda kwa dhati nikubali niwe wako nitajiita mwenye bahati
nimeelewa Mzigo, tajiri ni mkorofi anasubiri migo migo na kila nikichelewa mwenzako napata kipigo nasaka na dumba jua na mvua kwa mpigo tuliongea mengi akanipa hela za matumizi sikuwahi hata kuziona nilikuwa kama chizi niliacha kubeba mizigo pesa yetu likaota mizizi watu wa Uswahilini wakasema natumia kizizi mkwito. Swala kwenda kwa wazazi wake halikuwa zito. Walifurahi sana kuniona tukafanya tambiko. Walisema Jay maisha ya Vicky yapo chini yako tumefly mpendana kumlea ni chukumu lako. Ilipangwa mikakati kama mambo ya kufunga ndoa. Watu wakuamini kama mimi Vicky nitamua. Ilifika siku ya siku mentali Jay ndani ya jumba na Vicky ndani ya shera hakuna uchawi wala ndumba. Tulishikana mikono ni nderemo na vifigo. Tukafunga pingo maisha gani sana bila fujo. Furahi sio kifani ilifanyika bonge la party. Watoto wa Swahilini walibeba wadi kwenye mashati. Zawadi zilizagaa zilikuwa nyingi tena kem kem. Baba mkwe alichukua benzi kiwanda nyumba na BM. Acha zawadi nyingi kutoka kila sehemu. Nilikumbuka nikacheka nilipotesa na wale madem. Mambo sio daktari nipo na Vicky ndo my wife. Kidume na ng'aa wanajigonga shen type. Nilipokuwa lost nilikwepa kama ukoma. Mambo juu ya mstari kunisalimu mnaona noma. Sasa hivi napeta na badili gari furu kipupwe. Mwadio ni cheka wanataka ardhi pasuke. Nadekea kilingeni ni wapa didi machizi wangu. Tena mara kwa mara siwezi kuwache asili yangu. Vicky ni Jay, Jay ni Vicky Musterei. Kutoka ndana dhiki sa kila siku shelei.
African music mix, where the magic never ends, on the Voice of America.
Bontumambi montene, bagatiye bizugi akoro serie, aker bodungo nangenza apeo. Ogoli timbi, warango tele timbi na molani.
Bina mwele kere, tene tidu titiye.
Banga ti fonsi, somo wara padeso. Simo ke gimbi la kwena, tene kofi.
Yeso mbi unda na mo.
Sekiri te timo lenge.
Asama ti fareso.
Ake mataka. Molenge Molenge
Asamati Faresolo
Akebataka Molenge Timbatala Pe
Yagemi Sylvain, plein feu, à Bromblin. Jonah Edward. Bangale, Albert Boris.
If you're looking for tunes, you've come to the right place.
African Music Mix.
The Africa Music Mix on VOA.
Celui qui fait quelque chose a contre lui.
Do you love African music? Tune in to VOA's African Music Mix at 0100, 0200, 1200, and 1300 UTC.
Conceived and bore seed by the name of Abel, but before him was born Cain, both of whom have the blood of Adam flowing through their veins. The first brothers on earth, brothers by birth, the same, one of whom became jealous and the other was slain. Because of the pain that Cain felt, he made his brother die and his mama cried. Now this was the first homicide. Before this, when Adam and Eve were in the garden, the serpent came calling a name, begging a pardon. He asked her of what the master said of the tree. Then she replied, the day she would try, that she would die. He told her a lie. Then he made the woman decide. He said, the day you eat of the tree, that you will be wise. The woman believed. Then she reached out and took of the tree, and having received, that's why people are easily deceived. This explains a lot about the human being brain. What we need to do is break these chains so we can gain. Throughout Nairobi, it's different people on the job. Some are living large, but most of them live small. With no substantial financial income at all. See, some of us would rather go rob than sit and starve. Some of us would rather break laws and take yours. Duct taping your mouth shut in case you make noise. Making full-grown men cry like little boys. Nairobi, wake up with your TV missing. Somebody's on a mission to make you the next victim. Better listen or you be the next victim, yeah.
I turn a Kenyan cinema into a 20th century in a movie. On some doobism, like a Buddhist. Head dropped in a doobie. If I had them dreadlocks, I'd be lucky doobie. So let's do this for rupees. Coins and pences, dollars and cents. Stack the Kenyan shilling to the ceiling. 24 coins spilling on general elections. Monica chicks, Buffalo villain, and heroin courts. Corrupt cops skimming on chicks with pop tops. Miniskirts and whatnot. Thongs and all sorts of food for sex sports. Import and export and prostitution of forces. Beyond this, Kenyan coastal seashores. KICC building under poisonous breeze. Serious pollution from these factories. Now the music industry is in catastrophe. Serious pollution from these factories. Now the music industry is in catastrophe. Jasho ndio upate dishi Nairobi una machizi chunga mafisi zitakudishi ukiwa mbichi ubaki uchi kisha utawekwa kwa buti ya Mitsubishi maombi kisha mazishi na makasisi wale wakunionyesha jinsi njia vipi nini maana ya dini ndio niamini yani nikiona dem na mimi ndio ni sisini simsima nifanye nini bini man sina bima sina jembe na palipa kulima nikutoshanishwa ati kuwa itawaka na jua itanyesha. Kunya kumi kumi na macho zitaonyeshwa. Hospitali wenye vidonda zitaponeshwa. Masquota watapewa maploti kileleshwa. Ni kuteswa teswa. Kuteswa teswa. Kuteswa teswa. Kuteswa teswa. Kuteswa teswa.
There is always something new coming out of Africa. Find it here on the African Music Mix.
African Music Mix.
And now, another song.
Music, commercial free on your favorite radio. VOA Africa.
Africa Music.
Then you're back, now 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 you